Les enjeux de cette conférence des Nations Unies.
Madara jikan iwade didi an hewi sanne konairi bangal no watu wenti e waili tirade. Komi njili fu yewde yalla hono kaldal e kawral COP 2015 ko no pari dati bamadi ton di hono di kali tabirede nyaloma hande o. Le dido dati le ele burde fu fadude turkile adnarundu pa bo le ele de ngala bode de pa biro dun hitande fu ko yata miliyaru ji temedere kali si dolar. Yalla yimbe ele ngala bode be ana pabe. Sabu kanyam uri fu torade. Leydi Mali ndi ana le ati irumde Afrique nde wonde e yaltinde konairi bangal fabade projet ngaji pamari le leedele de fu e mangal mudun sabu den wotto wonde e waylitirade tidalaji mawdo wonde e matede beedude talkaku wakkati fu yorko kanye ana ruuji e giwole ngadode kasaraji kammu kanye wayde giwole du wakkatiji leydi Mali ndi ana le dido imadaraji lati dimi ngarta yaltinde di yo hokkitinde himbe le lamibe koppe himme jame no kan huntinede hore dedo leedele burde fu fadude ciurkili adnaardu pabo leedele godde de ngala bawde yalla yimbele be ana kemta hakke jomuden keba balli guuji ko nayri bangal balli gudu yettinobe kabaruji be darne mudan mawni sanne fu fota radio ji goddi le kreduuji di kambe fu buri famminde jamare de kambe bu fu buri hande famminde jamare de du ko nayri bangal no wattu wonte woyltirade kutteji mudu no worni nyaloma hande no
e comment lutter contre les effets néfastes du changement climatique.